exclusive. Don't forget where you got it from. African music, don't see all.
Alendi manta wina zamusia, kama kula mwina mpeza wina. Alendi manta wina zandi wina, nizamutawa ino peza wina. Ati ndine upongola, watu nako chuma ndiko lemela. Akuopa mao azamutela, kundiveka mpete azamuleta. Ati ndine upongola, watu nako chuma ndiko lemela. Akuopa mao azamutela, kundiveka mpete azamuleta. Kumakulila Akulela Gaza musia Akufusa Gaza musia Funseko nati ndifunseko Kodi chikoni chani nati ndifunseko Mwine ndina lama nati ndifunseko Mwine chima una kasi ndifunseko Kapena osa uka wasa kwanchi kondi Undi yanga neke nako undi yanke Achikoni chama sikwa nundi ndrama Koma ini deka njima uwakana Singa kusie kutata wina Lelo ndilina mawandilina Singa kusie kutata wina Lelo ndilina mawandilina Koma akulila 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 Gaza musia Akufusa Akufusa Gaza musia Akulila mpaka misons Kufona mwine kali limos Ati mpaka chikole Iye nine dele Yeah Ati ndine upongola Watu nako chuma ndiko lemela Akuopa mau azamutela Kundiveka mpete azamuleta Akulila 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 Gaza musia Akufusa 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 Gaza musia
Music exclusive.